mwebenku bidwe naku kati essanyu ndifumye lyonna naye onkoze ekibbaasu okunjabulira taata wange ku kyonzi gya waffe emyaka musanvu siralanga nali sikwabuliranga ng'enkola y'abadongo baffe wambiyitanga omwana ate wasosola musaayi gwange tosibudde kitange okunjabulira obutadda laba ensi bwewozesebwa mu kiwuubaalo otalidda bantu balinga balwadde olw'engeri gye wavudde mu nsi wandikutusa emikono oba amagulu omukadde waffe n'obeeranga kazolitende tukulabangako nti oyo musajja gwe wayimba oyo konda kitaatazanyirwako kyalo obuvubuka wayogera nti kiriba kizibu okukisukka kondakita wa bbaasi eno yakubuuzangawo okomawa nayekugezaako emyanzi okutikkula mbugambwe bwe buli kyali kigwera mu motoka abasudde lwemufuulafuula yenna najjula embala emunjulira abamulabanga kondakita wa bbaasi eno basudde n'amulangirera naye n'akyusa effeesi era ne bafuuka kabwanango wamuyimbye emwate runo ku motoka n'akupaaza yonna yakutikkuza busungu yali yakwewerera bwadda onaalumanga kizimba tubalagala mukadde waffe otulese wa bbaasi n'owulira emiranga wonna laba amabujje go taata getutamanyi muwendo mu nsi ne bannamwando empafu emiranga gibasanikidde lwakusatu nno nakolera puroguramu tyolwaleero hamani baasi temutuuse lwafa ekijjulo ekyasemba makekka baje bakiriira n'akuŋŋaanya eŋŋanda n'abaana abaakabuladda ku ssaawa ng'emwawo ne bategeka olugendo lwabwe bateetwalwe masaka asanyukemu ne bakadde beeka ze yantumyako ewange nga mpulira olusujjasujja tiweewalirize konze sisobodde ndi mugonvu nnyo ne bannamwandu kugaana naye nga yabalaajanira mujje tugende ku pate jeni ne nakitto mwembi so nga tebatera kusigala entegeka za katonda waffe mukazi yamujjako kaana mwakalaba abaali mulumbe yayambalanga muteesa mu kkooti n'ekkanzu eri nga musanyufu nnyo kamala ku ye ekitasangwasangwa ebigambo ebyasemba okusiibula ku mwagalwa oli anti ayisa nakitto bye biibyo mbufunzefunze naye lwaki ondekeredde kale mpa kusigala wange kuuma waka naye maama tegekera amabujje gaffe n'akoleeza emmotoka yonna nga bagyepakidde bakkaawo nawe enfaafa abawerekera omwagalo waffe baayimirirako ekibuya alabe maneja wa perandi nga bwe yali atera okukola saamusiibula obutadda baayimirirako ensangi okwetereeza bambi bonna n'erukaya bwe baasemba ne baddamu olugendo lwabwe otulese wa bbaasi n'owulira emiranga wonna ne nakayiza fiona munnaffe akugoberedde n'omumotoka yatujjirira okutusaanya abaakabuladda balala banajja mu bulema abasawo be mutanyiikira nnyo tawa bbaasi eno basudde n'amusundasunda nti nkutikkulira wano ko ye sinnaba tugende awo yekabaale bugonzi mu koona tureera gye yava n'agyekangaawugula motoka n'emulemerera amazima yeefuulirawo abanja okutegeera we baakomanga nga libali bubi essajja n'obutiyo gw'otasitula kwefuula ogw'okubiri lyagimutikkula mu bwangu ne limukasuka mu maaso gye yagwata egye lyalaganga ku mulundi ogw'okusatu ate eyo gye yamusinkana n'emwebakira bbaasi n'asirikirawo n'ava ku nsi omuvuzi wa bbaasi eno yayagala abasaanyi bonna yali yanyiwa bayimbi nno olw'okumusojja obutasirika era takumye kubasudde ne fiona amugoberedde balala bapookya na bisago situnnaba nnyo beesunga laba fredi mbalire mu gikulike akisidenti naye busuulwa siriva be bakaawonawo baffe iriisa ne serunjogi mu gikulike akisidenti semwanga ne saalongobe bakaawonawo baffe mwami kamya ne kyalise mu gikulike akisidenti sebunnya ne nabukalu be bakaawonawo baffe ne vikitori lyebbujje gikulike akisidenti basudde ne nakayiza mutuuke mirembe gye mwagenda mmazika gaffe muntu afaanana bwatyo katono tuleme n'okumuziika linnyiigira mu eddiini otuleetera oluteekateeka ye yazza gwakyabanga njagala mu kinja tulire mu bakungu bazenfaafaana ababbiite baalutumirwa bantu ne banyagwassebwa obusente bwa transipooti amabogo ne bagezi bika beefuula nti baabwe mu nju sebatta jangonjuliro b'ebbaasa tezaasumululwa mu bakungu bazenfaafaana ababbiite baalutumirwa bantu ne banyagwassebwa obusente bwa transipooti mu bannamwandu enfaafa abakungu bazizaamu leeta yafubutuka katwata ono ng'akaaba olufuutifuuti ondese wa bbaasa oludigido gondekedde y'ani ng'asisiranga mmotoka okusamaaza abaziise bonna twamugambako maama naffe n'atuyombeseera tinkaabe nti abanga okujjukira bye yankoleranga bino bannamwandu byammwe abafakuka n'ebigambo gambo nga mwesigama ku nnyimba ne mujuliza nti mwabiroota ne bitwalwa ku rediyo mu mawulire pulogulaamu sibawakanyiza naye nga musaana mwegenderezenga nze sibimanyiiko ebiera nkunenye yampaayiriza nandikwatudde amannya lwakuba bajja kukukyawa waliwo weerudde eyo yayagala emitwalo kyenda bwenaye yaloose basuddamu akasiimo bye yamukolera lyabanoonyo bamanya ye naddala abakazi battu nga bootegedde lowoozo twatulira bwe baayagalana serunjo giggwe musigire londoola nga weetegereze bajja kukusiba obwana obwabulako gye baabuzaala bajja kukola n'eddaamu obuyaaye bubasukkiridde ti omusika yeegundi so nga banoonya kubba bintu enzijukira basudde oluyimba lwe yasiibuza ensi olw'abakungubazi nti bali ebuga mu lumbe lwange balisumulula mu zaabu mu ttu ly'ekiraamo kyange ne babasibiramu empumbu nti kitammwe ebye yaleka biibyo bantu abo nga babinnyo baba babinnyo babeeko namyalo oba katende tubabuuza kikituufu nakitto oba jeni mutuwabule mmwe bakyala abatalidda kansiibula abaziisi baffe abeerekereza ejyamu okuwerekera omwagalo waffe neebazannyo zebura nabo li bantu abayamba kutwala bannaffe bano nga baakagwa ku akisidenti aba puride theatre kugatta abannalubaale mwami mulindwa muwonge tukwebaza byakola byonna sebatta ne ssemmamba okafeero n'abayimbi mwenna baaba temujjanga okwo mwayamba ekisukkiridde mwami alekisi nga bayowaniiki situdiyo eri watuukiriza basudde ebigambo bye yayogeranga era totulekerera naali ku bbali akutunuulidde nze yayogeranga mpulira era n'akundaga nti yeggwe baamulekwa n'enfuuzi nammwe kye mbakuutira ekyo muguma avuddewo taata nga mweyisa bulungi mu nsi muntu akukutte ku mukono y'osaana omugonderenga bannanga ensi mufunza kitammwe yabakuutiriranga kye mbakubiriza ate mmwe bammemba abaakabuladda okugumira awamu bambi okukolerera abaganda baffe kye mbakubiriza ate mmwe bammemba abaakabuladda okugumira awamu bambi okukolerera abaganda baffe bawagizi ba bbaasu eyo na kati temutusuulirira era mutuwagire ng'obwedda yonna gye tuba tusiteeginze bekanzikirira ebuddwe nakawanga abayongobedde baali bamanyinfudde bakyali n'ekikanga bwera naye nga kibbaasi kino doniya mwe tutudde ffenna omuvuzi waakyo munyiivu takyali n'amunywanyi ku nsi onaalumanga kizimba tubalagala mukadde waffe otuleseewa bbaasu n'owulira emiranga wonna laba amabujje go taata ge tutamanyi muwendo mu nsi ne bannamwandu enfaafa emiranga gibasaanikidde otuleseewa bbaasu n'owulira emiranga mu nsi n'ennakaiza fiona munnaffe akugoberedde n'omumotoka yatujjirira okutusaanya abaakabuladda balala banajja mu bulema abasawo bwe mutanyiikira nnyo